ulikavija gukwate ko ulira we butuja ninze mwene mpakwenda ebisinga gukwate ko ulira we butuja
don't wanna look in your eyes for na asa kuvintawanya the shape of your lips on my mouth waseka jiva mitawana the way you are the way you are You give me a feeling I can't deny I wanna be where you are We quantify and multiply My baby, would you believe I connect with you magically Now I'm mambachali My heart is with you physically Ndakufa nawe, sheri Ndakufa nawe Kumusanyu nawe, sheri Nemunaku nawe Ndakufa nawe sheri ndakufa nawe Musani nawe sheri nemna kunawe
Nakuhitaji mama usiku na mchana You my empress nipe busu tena Lot of them love na na them like you Lot of them vex na na them like Mama don't die the big dada range in the rover Nairobi is for lovers mpenzi na kupenda Wine slonjo ni kupeleke Uganda Step of food always matoke remember wigi waga mkwano gumpaga waga Pita pata bon pita pita ba wigi waga kundo nusika sika Pita pata pata
Ndakufa nawe sheri Ndakufa nawe Kumusanyu nawe sheri Nemuna kunawe Ndakufa nawe sheri Ndakufa nawe Musanyu nawe sheri Nemuna kunawe The way you are, the way you are You give me a feeling I can't deny I wanna be where you are Quantify and multiply
Chikube
wigi waga mkwano gumpaga waga Pita pata bon pita pita ba wigi waga kundo nusika sika Pita pata pata
Ndakufa nawe sheri Ndakufa nawe Kumusanyu nawe sheri Nemuna kunawe Ndakufa nawe sheri Ndakufa nawe Musanyu